Mabibi na mabwana, this is your flight attendant speaking. Karibu kwenye Weusi flight 255 kutoka Tanzania kuelekea duniani. Marubani wetu wa leo ni Joe Makini, G Nako, Nikki Wapili na Lord Eyes. Once we're airborne, we're expected to fly at an altitude of 35,000 feet above sea level. Na muda wetu wa safari utakuwa lisali moja dakika kumi tu. Sit back, relax and enjoy.